Niko busy na plans za kikubwa. Ndio maana sonekani mkubwa. Hii game na ushindani mkubwa. Ila mimi si shindani mkubwa. Mafanikio toka kwa manani mkubwa. Ukiwa na wivu, vaa miwani mkubwa. I mean it, sultani mkubwa. Nilipotoka siwezi kuritani mkubwa. Prince kama tuko Miami mkubwa. Tukivaa cheni juu mzani mkubwa. Vyuma vimejipanga wani mkubwa. Sio hata niendeshe gari gani mkubwa. Roundy, plani, shika million dala. Nilipotoka mimi hajawahi toka fala. Roundy, plani, shika million dala. Nilipotoka mimi hajawahi toka fala. Roundy, plani.
Kama hayusu pesa usinikoli. Mambo mengi na muda hautoshi. Tunakimbiza na deli kusaka dola. Nikipata muda na utenga kwa my guy. My fams, my friends. Wengine niko busy. 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 Niko busy.
Mwambeni mamangu niko busy kinauma. Domano umepita mwezi mzima nyumbani haja niona. Yeah. Sili bata mina haso nipate pochi ilo naona. Yeah. Niwe sina niwe nacho nyumbani chichote na tuma jikona kuwezi kununa. Nipo busy natafuta masnichi na wapo busy kunishusha. Na madona wakimbiza wanajuta mali nilipo wawezi kunikuta. Sikia ziki ni michoka nipo busy kimziki nweze toka smame wima na nisije kudundoka. Hizi ni facts wezi gurupuka daily niko proper. Usipo nikuta kino basi jiwa niko pande flani za career call. Iwe mchana jioni usiku I'm chasing the paper na tafuta dough. Na kila ninapopata kidogo inanipa moto nitafute more. Lengo ni kuje kuwa zaidi ya rapper niwe tajiri kama Deuji Mo. Sorry baby I know it's your birthday ila leo siwezi tokea. Lakini nitatuma kapesa flani ili na wenzako muweze sherekea. Hey, you know that I'm here, you know that I care. Ni future yetu ndo na hanga ikia. The money is coming, I know that it's near to live.
Usinyo kani kibia. Mambo mengi na muda hautoshi. Tunakimbiza na deli kusaka dola.